tikisa nipendwe mie. Oh kweli, siwezi kupeleka maboga, kuku na mbuzi kwa mganga, kutwa tunguli kuangamie. Mara ni charangwe chale mwili mzima, nilambishwe vale kutafuna, nichomeshwe ngwale kama mtumwa. Misi awezi nitumishwe mpa kunimishuma, nigalete mchele umanguna, mara eti vitenge mara shashuma. Misi awezi kuroga roga, mwenzeno kuroga roga, nani ya kuroga roga, mwenzeno siwezi kuroga roga, mwenzeno kuroga roga, nani ya kuroga roga, mwenzeno siwezi. Mume bora siyo ni tange tange ni ya bodo vejete, ni dhara usola na kumeme sina asina. Tena na wakebe mapepo, moyo wangu taki mateso, hata Mola anajua mina muamini yeye. Tena na wakebe mapepo, moyo wangu taki mateso, hata Mola anajua mina muheshimu yeye. Nichomeshwe ngwale kama mtumwa. Misi awezi nitumishwe mpa kunimishuma, nigalete mchele umanguna, mara eti vitenge mara shashuma. Misi awezi kuroga roga, mwenzeno kuroga roga, nanie kuroga roga, mwenzeno siwezi kuroga roga, mwenzeno kuroga roga,